aad baxaysid magaalada ka dhooftan muhiib ku jaleeco maalintaad baxaysid magaalada ka dhooftan muhiib ku jaleeco xadu habiki waan soo mid kaaya inta digaba maqantay masxadu habiki waan soo mid kaaya melando weemba iga moqaneysa melando weemba iga moqaneysa yana madiyahanine marwadan jeclaay kalaamaan mimine maruna bad kusoonoqo melando weemba iga moqaneysa melando weemba iga moqaneysa yana madiyahanine marwadan jeclaay kalaamaan mimine maruna bad kusoonoqo
soo